kugeza ubu ni igisasu cyaturikiye hariya mu murenge wa Niwe muri Gikiro nk'uko bari twabibabwiye gikekwa ko kiri mu bwoko bwa grenade yanabyo iperereza ririmo gukorwa riraza kubyerekana kugeza ubu rero hakomeretse umwana ajya kwa muganga umwana umwe mu bakobwa b'imyaka 8 ibindi iperereza rirakorwa rizerekana ko bimeze
byabaye nyuma gato yuko habaho umuhango wo gutangiza icyunamo mu maperereza y'ibanze hari ikintu mwabonye bifitanye isano n'iki gihe cyo kwibuka
ntawabihamya ko bifitanye isano kubera ko iperereza rirakorwa ariko no kubanza kureba ko icyo gisasi cyari cyo kumenya uko byari bimeze iperereza byose nibyo rizabyerekana ariko nta gihamya yuko byaba bijyanye n'ibintu byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi
hanyuma byatewe hari icyo gisasi cyatewe ku manywa y'ihangu
mu masaha 8 minota nyuma bishira saa 9 nibwo cyaturi
yego nabwo hari ku manywa ku buryo abantu babikoze ntarengero ryabo kugeza aka kanya
ntarengero ibyo byose bizagaragazwa n'iperereza ariko icyo twakwemeza nicyo gisasi cyaturikiye hari ntakindi twa reka dutegereze iperereza icyo rizagaragaza.